Hata kuwe kuna shida, Bwana Yesu ameshinda. Hata mambo yawe magumu, Bwana Yesu ameshinda. Hali yako iwe mbaya, Bwana Yesu ameshinda. Tembea kwenye mwanga, anapenda, anawaza, anajali.
Yeah, tunawakilisha Kristo, Mose na Bu RK. Yeah, rondi nyingine hii. Labda we una walk kwenye rough road, life rag and it feels so odd. Mina come kukusho kuna God, kwa hivyo usi give up, don't get bored. Life ni no maskiza bro, leo huna do, uze chapo na ndondo. Usione kama Mungu hawezi, aweza kuokoa walevi na wezi. Simba wa Yuda na leta mwangaza katika hali za giza. Sikiza, tembea kwenye mwanga na wewe utashinda bila shida. Yeah.
Hata kuwe kuna shida, Bwana Yesu ameshinda. Hata mambo yawe magumu, Bwana Yesu ameshinda. Hali yako iwe mbaya, Bwana Yesu ameshinda. Tembea kwenye mwanga, yes. Anapenda,
yes.
Anawaza,
oh, yes.
Anajali.
Mr. Boo, umepitia mambo magumu, watu wamekusengenya, wamekudharau. Yes, njia zako zimefika mwisho, hadi umeshindwa, Mola amekusahau. Yes, anajua nini wapitia. Yes, anaona mbona unalia. Yes, kilio chako kimemfikia, akushughulikia, akufikiria. I took you from nothing to something, so my son, my daughter, give me your patience. I took you from nothing to something, so my daughter, my son, give me your patience. Yeah.
Never waste your time in the world, it's vanity. Jesus is the way leading to eternity. Together we are all, forever we are tall. And the devil we are kick and we mock and we talk.